I've got a question to ask. Nani aliumba mapenzi? Nina maswali ya kuwauliza. Nani kayaleta mapenzi duniani? Swala la mapenzi linanipa mtihani. Nilimpata mpenzi nikampeleka nyumbani. Sasa sijui niliwaza nini mimi yani. Baada miezi sita yule mshenzi kisirani amenipa mtihani. Siwezi lala bila kulewa njui njui. Oh, ni mtihani. Siwezi lala bila kulewa njui njui. Na hatuwezi semezana tena. Hatuwezi semezana mwenzangu kasusa. Hatuwezi semezana tena. Hatuwezi. Hatuwezi semezana tena. Hatuwezi semezana mwenzangu kasusa. Hatuwezi semezana tena. Hatuwezi. 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 Hatuwezi kuongeleshana. Hatuwezi. Misilani, siogi siendi kazini, pombe kali nakunywa nachoma maini. Ni mapenzi yanauma, ninafanya nini? Sina zali, nina nuksi kila siku mimi. Anavyonitesa mwenzake naumia, hapokei simu nashindwa kumwambia. Oh mapenzi, oh mapenzi, yananiendesha ya Rabbi naumia. Amenipa mtihani. Siwezi lala bila kulewa. Siwezi lala tena. Oh ni mtihani. Siwezi lala bila kulewa njui njui. Hatuwezi. Hatuwezi semezana tena.
Siwezi kusemana.
Hatuwezi semezana mwenzangu kasusa. Hatuwezi semezana tena. Hatuwezi.
Hatuwezi semezana tena. Hatuwezi semezana mwenzangu kasusa. Hatuwezi semezana tena.
Hatuwezi. Hatuwezi. Hatuwezi.
Essence
is done.
Wapi meneja KB?
Where?
Salimia Shadea. Salimia Te Vinci.
The boss.
Talibu, Talibu, Talibu.
Lehe.
Salimia Ganesh.
Legend.
Amiri.
Oe dada, oe dada, unalana. Ningelikuwa shangazi yako, ningekufunda kulumangia.
Oe dada, oe dada, unalana.
Oe dada. Unalana, ningelikuwa mjomba wako, ningekufunda kulumagia. Mama Dani, Mama Dana, unalana, ningelikuwa shangazi yako, ningekufunda kulumagia. Meneja made, nice and sim na dana. Ningelikuwa mjomba wenu, ningewafunda kulumagia.
My. Bloody music on this one.